O kumbari namji natabu Nuru yake ni mwana kondoa Siku moja nitaingiamo
Haleluya naruka kwa shangwe Haleluya nakwenda kwa mji Haleluya nafika upesi Siku moja nitaingiamo Pasipo machozi Na taabu na vita usuni Wala gonjwa hauta kuwepo Siku moja nitai
Kambagiza
Wow
Usu gihugu ni cyiza tuzakijyana amena namarira bamuru wa mugwa namuru bayo ni namba nani rwari shora kuwa umusu we zawi jira Aleluya, nuzui tishimu Aleluya, zinjira mumorwa Aleluya, dihafi kujamu Umusu, enzamu